إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وكدك بالي أنت نوم سمسة تمسانسة وكسمسة أنغا ممولداني njagala kyongerako nti ateera ye sunna eya nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam we yabanga asomesa. We twakoma twali tusoma ku nsonga ezivaako abantu okugunja mu ddiini, asbabul ibtidaai fi ddiin, ensonga ezivaako abantu okugunja mu ddiini. Ekigendererwa kyali nti ensonga ezo muzeewale, era mumanye nti oli bwakugamba nti kino kigunje naye nze nkikola, kagoberezeeko nti naye kirungi, manya nti emu ku nsonga ezimutuma ze zino ze tuzze tulombojja lunye. Wabula olwaleero omusomo ogwo nja kuguyimirizaamu katono, ogukwata ku nsonga ezituma abantu okugunja mu ddiini. Twogere ate ku ebintu ebigunje mu hijja ne mu umra, era tujja kutuuma bida'ul hajji wal umrati, ebintu ebigunje mu hijja ne mu umra. Era ojja kugenda okulaba ng'ensonga ezatuma abantu abo babigunjewo ze zimu ku ze tubadde tubeekesa. Yiganga ekibi si lwa bwennyini bwakukiyiga, wabula lwakukyewala, kubanga bw'otamanya ekibi ojja kuba okigwamu. Si bwe guli, tofaayo nnyo nti nze sikolanga ku hijja nsike kikati omwali mu byamenye nti bigunje mu hijja nabigwamu. Tofaayo nnyo ku ekyo, wakubadde nakyo kiba kikulu. Era tofaayo nnyo kukigamba nti nze ebeera yange ey'obwavu bwe buti, ebyo bye boogerako ebya hijja ndigikola ddi? Buli ayinza okugikuwa ssebo nga ya bwereere. Ne bw'oba togikoze n'ova mu nsi naye ng'obiyize mu thiyore nti bino bigunje mu ddiini, ojja kusitulwa eddaala eri Allah tabaraka wa ta'ala olw'okubimanya. Kitwagala okusookerako era kitujja bimalayo mu musomo gwa leero, njagukutulamu ebitundu bibiri. Kitwagala okusookerako kye bayita ramuyo aljamarati, okuba ebiwaji. Luza mwali mukuwuliddeko okuba ebiwaji? Otyo, okuba ebiwaji mu hijja gyekuli niwakubadde mu umura tekikola ki? Tekibaayo. Mukolo ogwo gw'okuba ebiwaji mu umura tegubaayo. Ne bannaffe abatutwala okukola umura balambuzaayo abagenzi okukola umura nti bino by'ebiwaji, ng'ebyo babalambuza Minna, babalambuza Arafa, so nga si bitundu ku umura. Kaakati okuba ekiwaji kasooke mbabuulire obujulizi ku kyo wekyava, ate n'ekirala mbabuulirewo ekigunjibwawo ate nga kiri common nnyo. Okuba ekiwaji nabbi sallallahu alaihi wasallama yakikola. Hadithi ya Imam Ahmad omukuba imamu abana eri mu kitabo kye Al-Musnad, nabamaliriza ensonga eno njabbalaga reference ng'eva ku Ibn Abbas radiyallahu anhu annahu qila lahu, Ibn Abbas yagambibwa nti yaz'umu qawmuka, abantu bo bagamba they claim wanadai bagamba anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama sa'a baina as-safa wal marwa, nti yadduka akatemerero akali wakati w'essofa ne Marwa. Wa anna dhalika sunna, era abantu bose bagamba nti eyo nkola ya busiraamu. Qala Ibn Abbas n'abaddamu sadaqu kibayogera kyali kituufu bayogera mazima nabi yadduka wakati wisofa ni marwa sallallahu alayhi wa sallam iliyo sunna bayogera mazima buyamala naba nyonyola obuvuno obuvo bwa bwachi bokuduka sofa ni marwa ila na ingiza amune okuba ebiwaji obutugendo okukiraba yabagamba inna ibrahima tinabi ibrahim lama umira bil manasiki weyaragirwa okola emikole ja hijja kuba hijja imuka ibadin kaddenyo ngabola bisala weyaragirwa okola emikolo eja hijja arada lahu shaytan sitani ya mwechika aleme kujikola inda almas'a au awali obuddukiro wakati wa safa ni marwa sitani ya mwechika fasabaqahu kati we mwechika ibrahimu na ajivuganya mukuduka fasabaqahu sitani ne mwesoka mukuduka wakati wa safa ni marwa fasabaqahu ibrahimu na ajisoka jibude burundi Allah yali amulazi wali nokuduka niyo sitani nijja mu kifaananyi ky'omuntu kwe kumwekiika n'agiraba n'amaaso ge sibo nayo nedduka naye bwe yadduka n'agisooka makulu bwe yava esafa yagisooka emarwa summa dhahaba bihi jibuliin oluvannyuma jibuliin netwala sitaani eyo sorry oluvannyuma jibuliin netwala nabbi ibrahim nga kati ogwo omukolo guwedde okudduka wakati we safa ne marwa natwala nabbi Ibrahim ila jamrati al-aqaba yali ekiwaji ekitono ekisooka okubwa naku olusooka olwokuba ebiwaji malayika jiburilu netwalayo Ibrahim alayhi salam faarada lahu shaitanun era sitaani nemweyolekera mu physical form walla yajiwa obusobozi sitaani obulabikira mu kifaananyi eky'omuntu faramahu bisab'i hasayatin najikasukirira obuyinja musanvu tubiyita buyinja kubatika ba manene pebbles obuyinja musanvu obwenkana n'empeke ey'entende kitegeeza sitaani bwebeeri kweyolekedde osobola ogikosa egidde mu kifaananyi kya muntu ng'omubbi sobola ogitemako obulago era nefu kibudeeyi bulungi era abaali basoma ekitabo kyaffe bifa ku majinni n'omuzimu twakiragako sitaani oba ejjinni eryalwanaganako ne sahabi niyo ne battiŋŋana buli omu ku obulumi bwe yatuusa ku munne buli omu naafa naw yamweyolekera faramaahu eri ku kiwagi era n'agikasuukirira bisabe hasayatin obuyinja musanvu hatta dhahaba bakalu yagenda sitaani negenda thumma arada lahu inda aljamrati lwusta oluvanyumaera nemweyolekera ku kiwagi ekyomumakkati faramahu bisabe hasayatin n'agikasuukirira amayinja musanvu ku kiwagi ekyaki ekya wakati Ibn Abbas bwatyo bwabinyonyola nti era yegigonza fatallahu liljabin yagigonza tusabbiu waala ismail kamis al abyad nabi ismail yali ayambadde ekanzu nga njeru yali ayambadde ekanzu nga ki njeru hadithi eyo ya imam ahmad ya 2277 era hadithi ntuufu kitegere kisa bulungi atyo kati oluvannyuma lw'ebyokubaawo Allah nassaawo okudduka wakati we safa ne marwa nga ibaada okujjukira kiri Ibrahimu kiyakola ki kiyakola odduka nova safa kasozi n'ogenda emarwa ogwo guyitibwa mulundi gumu nova emarwa n'ogya esafa egyo negiyitibwa emeka wabula togamba nti ogumu kwe kuba raawundi eyo budde safa n'egenda emarwa nekomawo sofa nti ogwo gumu nedda lolu abamanya abali bakiwandiseko mu bitabo byabwe bwe bati cyano kogera amanya gawe bidda bamanyi bidda next to gye babafunira bagamba nti abawandika bati baali tebakolanga ku hijja baali bakatiza kigamba nti hijja gitegeera obulungi ogitegeerera mu bikolwa kuba oyinza okugambibwa dukya duke safa ne maruwa mirundi musanvu n'olowooza nti bwe ŋŋenda bweti n'enkomawo bwegumu nga kukaaba bwe gubeera tiwetandikira ku hajar al aswad n'enkomawo n'entuka ku hajar al aswad kati ogwo gumu awo gwo bwegutyo bwe gubagubala kakati olwekyo Ibrahimu kye yakola Allah n'akifuula kikolwa kyakusinza ne nabbi n'akikola kati abajijja obusiraamu batandiikiriza bagamba Ibuni Abbas abantu bwe bagamba ti nabbi we yadduka Safa ne Marwa mbu era okwo kusinza Allah ibada sunna naye bagamba nti baayogera mazima kitegerekese bulungi era olwo omusiraamu sheikh Allah asaasire naye amusaasire era naye mukukaatiriza nti wallahi hijja ogitegeera kyetaaga nga ogikoze yaŋŋambako nti nze nava e Dubai ne ŋŋenda okukola hijja ne Safa ne Marwa nadduka emirundi 14 ekifo kyemeka oba gwako okamanyi kirungi oba tokamanyi kayige kakati okuva e Safa ate n'ogenda eri e Marwa ma ogenda kubiwaki wala era Ibrahimu bwabanga yatambulawo omutenda amaanyi ge yalina kibudeyo bulungi nio n'abantu batambulawo n'abantu bakola ki kyenyinza okukakasa nti kugenda olusukka kilomita 7 kitegerekese bulungi okuva eri n'otambula bayira ate tiwalingawo makubo nga kati awo tuguddewo twagala ku kiwagi ekiwagi nabbi Ibrahimu okusalawo akasuukirira esitaani amayinja yali akola ki agiraba era nakyo Allah n'akifuula ki kikolwa kyakusinza Allah kinamwe bwemunabanga mugenzi okukola hijja mukwate amayinja mukasuke okwefaananyiriza ku Ibrahimu naye ekigunja wano ekiriwo ye i'tiqadu ba'dhi nnas abantu abamu okulowooza ti indama yarmi aljamarat nsera waba akubira amayinja yarjimu ashaitaana nafsahu kisitaani yennyini gyaba akuba sitaani yennyini gyaba akola ki gyaba akuba okirabira ku ki okirabira ku gayinja aganene abantu ge balonda e Muzdalifa so nga ate olwolero ziyinza okujja ne ziyiwawo obuyinja obutonotono obulinga enkokoto nga bwemulina okukozesa naye omuntu n'abulekawo nga anoonya guyinja gunene yayagala kukuba ki emyaka ng'ebiri mwalaba ku social media oba yali mu Pakistan yakwata oguyinja gunene bwati sebo n'akubamu ne kalivasi bwati alagira eddala nti amaanyi ge ŋŋenda okukozesa nga akuba shaitaani eno teri agenda kunnenkana n'awulugumya kaakati eyo yemu ku bida ezigwa mu i'tiqad mu nzikiriza eri abantu abakola hijja alowooza nti aba akuba ki aba akuba shaitaani si we kiri kati bw'onaabudduka e Safa ne Marwa nga sitaani bwe yeesooka Ibrahimu mu maaso naye n'agiyitako era naawe onaabudduka nayo onaabudduka nayo waliwo w'otuuka n'oddukamu kibaita ramul era nabbi yatuukangawo n'addukamu naye kikitegeeza nti naawe sitaani ekuba mu maaso nga bwe yali mu maaso gaani ekyo kimu ku bigunje mu hijja ebikolebwa ku kkuba ekiwagi twala kigamba nti weefaananyiza nabbi Ibrahimu kye yakola naye totoola kigamba nti mankuba ki ati bwe tugamba audhu billahi minashaitaani rrajim rrajim ye sitaani kasuukirirwa amayinja Gwengo sika wali tie wali baba baji kasukirira nedda yor rajim yakasukirirwa yakolimirwa na yenga siki sere ekyo obo okola ki obo okikolera kigenda kisobulungi ekyokubiri nga nayo bida fi ramil jamarat kigunji mukuba ebiwaji ye muntu okwata amayinja gonna musanvu lumu mukuba ekiwaji ekimu n'agakasukayo lumu ng'alaba nti ate okasuka erisooka okasuka eryokubiri ojja kulwawo kanga kwata erumu gonna nga kubeyo nga kasuka eruki naye ng'olaba oyo akiyiyizza bwatyo takiinaako aya yadde hadisi era mu nsonga ze twabasomesa era ze tukyabasomesa zituma abantu okugunja mu ddiini ng'ojja kwesanga nga emu ku zo yeeyo oyo ekimutumye olumu obutamanya yali awulikiddwako haji omu kennyini ye kennyini shahidu rabbi Allah akijulire kukuba ebiwaji n'agamba kale ebiwaji singa byakubwa lunaku lumu naye ne bikubwa leero n'enkeera naluli na singa byakubwa lunaku lumu era yagambibwa enteekateeka eno gw'olowooza ya muntu oba yaani oba ya Allah tekigenda kutuusa n'okugamba nti kale singa Ramadaani twasiibayo nnaku ssatu zokka anti buli lunaku ofunamu kkumi yeswala ettaano singa tuzisaala lumu era ekyo kyekiraga kati oyo bw'aba ye mukulembeze asobola okugamba abantu tyaa kuyita mu bwangu mukwate amayinja musanvu mugakuba erumu kubanga era ekimu kubituma abantu okugunja mu ddiini aljahalu biddiini butamanya ddiini butamanya ki butamanya ddiini ekirala nga bida kukuba ebiwaji ye muntu okulowooza nti omala kwoza mayinja ago mu mazzi iye ate ogenda kukuba sitaani n'obwongo bwali badde bukugamba nti aa sitaani tiyeetaaga jjinja liyonjo newakubadde kikiina kakwate ku jjonjo nali tali jjonjo naye obwongo bwali kuwadde nti engeri gyenkuba sitaani tikyetaaga na jjinja jjonjo naye si bwomala naddiyonja n'oteeka mu mazzi eyo bida'atun min bida'i lhajji kintu kigundye mu bimu ku bigunje ebikolebwa mu hijja kyokiwadde na katugenda kubirala ebigunje ebikolebwa mu hijja ebirala ebigunje ebikolebwa mu hijja kwe kuleeta talbiya aljamaiya atalbiyatu aljamaiya kitegeeza nti okuleeta ekigambo labbaika allahuma labbaika mu jjamaa mu jjama kitegeeza ki nti waliwo abaduumira labbaika allahuma labbaik labbaika la sharika laka labbaik inna alhamda wanni'mata laka walmulk la sharika lak nga waliwo omutawifu ozitera muyita tutya mutawafu mutawafu ate oyiwe oba gwe eyatwaliddwa wetoolooze wekaaba bakuyita mutawafu naye mutawifu yakozesa era tandika okyogeranga bw'owuliranga kyetagisiza ani mutawifu waffe bajja kutwala nga ayatudde obubi naye nga gwe oli ku ki ngaera kati bwe tugamba abantu kino bida ate ne batutwala nti ffe bakyamu naye omulwarabu mutawafu ate aba mafuul yakolwako ekikolwa ky'okwetoloozebwa abaani mutawafu bakulembera abantu labbaika allahuma labbaik nga ne bali baddamu era abantu bamanyi nti kyekiri sunna kyolina okukola kwe kuba nti okulembera bahaji ng'obatuza ekigambo ekyo abamu basetetuka ne baga nti aa tukimanyi nabbi si bwe yakola naye abantu baffe tebamanyi ku byatula nolwekyo kyetuba tukola ki tubibaatuza ŋŋamba ekyo si kyekigendererwa ky'okwatuza mu bantu abasinga obungi kawabaye nga abatono gye bali n'abatono nja boogerako abantu abasinga obungi balowooza tine nabbi bwe yakikola sallallahu alaihi wasallam ekitali kituufu kuba buli gurupu yonna erabwa ebaako mutawifu ng'ebyo byayogera abantu ne badda ewaabwe nga balowooza nti yenkola kale kirina kukolwa kitya buli muntu akireeta lulwe iti biyingirangane tewali buzibu biringa takbira ya Idi takbira za Idi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allahu Allahu akbar ekiri sunna eri ensengejje eyekimemetto buli muntu gireeta bwomu ebigambo bwe binayingirangana tewali buzibu kitegerekese bulungi n'ettalbiya eya hijja buli muntu kugireeta bwomu abagamba nti aa abantu tiba tebabikwata bannange nga bigambo byangu byakukwata nga bwe mbisomye ne bwesiibiddemu tewayinza kubawo wano alina sharp memory nga nobikwata abikutte ekirala nga mukwata ebitabo omuli na amaduwa amawanvu ennyo 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 lwaki tokwata lupapula sina kitabo kiramba n'owandiikamu ebigambo ebyo lwaki ziri eddwa n'olumu ezitalina kakwate na hijja nti oba mpaji oba sunna oba ki n'oziwandika ku lupapula neki ebbanga lya saudiya yagamba adduau ljamaai bid'a duwa ey'ekirindi kigunje nga hijja di ayogera ku kiseera kya tawaafu omutawifu agenda abasomereddwa ne hamla oba ekibinja kiyakulembera ربنا اتنا في الدنيا حسنه امين وفي الاخره حسنه امين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان امين ربنا 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 امين لان الرسول صلى الله عليه وسلم حج مع صحابته نبي يقول حج مع الصحابه ولم يقم بهذا شنو في شكر تشاي نور كالو نني ولوكو سيغو كلو لنتغيرا مبانتو ايغام bw'aba takikoze olwo aba akigaanye tukugamba bwe waba wabaddewo obwetaavu bw'okukikola n'atakikola bw'aba takikoze ng'omanya aba akigaanye kubanga obwetaavu bw'okikola bubaddewo naye n'atakola ki wabula waliwo kyaba takoze nga tiwabaddewo obwetaavu naye kino obwetaavu bwaliwo naye teyakikola Sheikh Fawzani yagamba addua uljamaai bida edduwa yekikungo nga twetolola kaaba kintu kigunje wafihi tashwishi ng'otadde ku bbali nti kigunje mulimu n'okukonfusing okubuzaabuza ala taifiina eri abantu ababa beetoloola walmashruu ekiri mu shariya an yadua kulla shakhsin linafsihi buli muntu kwesomera dduwaye wabiduuni rafi sautihi nga tositudde naki tositudde eddoboozi kivuddeyo bulungi agamba nti si bwe kiri falyatina bidaliilin thabitin ani nabii sallallahu alaihi wasallam ebigambo ebyo sheikh salih alfawzan yabyogerera mu kitabo kye kibaita fatawa salih alfawzan fi lhajji ku peji yakuna tugenda kubawaayo bid'a bbiri nyingi naam bid'a endala okwerippa ku ntimbe za kaaba oba okussaako ekifuba kyo n'ekigendererwa ky'okunoonyaamu omukisa nakyo kigunje tetugambye nti togikwatako gikwateko tewali buzibu enywato ginywegere naye togezanga n'onywegera ennyanto togezanga n'okwata ku bisenge bya kaaba n'ekigendererwa nti noonya mukisa wabula obikola na niya ki obikola na niya nti kino nkikoze lwakujjukira Allah kuba yakiragira nabbi we nange kyenvudde nkikola ekyo kijja kuwonya abantu akwata akatambaala